kama sepeo ama nisikechi ndi mundu boda jabuza ndio yinde kuchate kati uyanirizanga bwaniriza kumango zasanyo sensi singa jita yali yatula ni muda na yomumbuzi ya ndikumirizanya ngeri jenji wenja mutioni labate mwe ama mpulize ndatela mbatambuzi sabu ngenge una masafa naja eche kwechiru miokera mekunye nyerere wange guatanchiki densingo wetu lile vivyondeta ya te vyanzi kwa kodi zenga fumbu kula mbuzi ezi baka kanyi vienda mukatwa kaninge ngumi mkutu salwe mulikiliza mtio mga venga imba sigenda kuva watimu na irogo komba kupasi nwaji yesi inde ninajizi wichate kati abakazi ninangana nuhulirobo kakogo mujimu wenjeza sente zizane mana zisuka nijikiriza ba mama neve njinyira banjulira munambuza ndifunira muyewa echu mujibuze banangi bengamba kone bakiriza uba bizibu byanseno ubanze wenkule nchamu nange ntibuzanga mwe sitani aline fujo wachara kulangiti jemwebika oba wachiraze pugumo enyo kukanga sanja atelwala zokuta waruozo zuro tuti ishibuzo tulobachi biampu nano vanange omukazi wanyiga mulio ulira mweshiruma ngasibuvuno bakwa na yetowera mumudu omukazi wafirwa nemamu bikire wawe kyosokeza omupiro soka kubuza lwanata alimiranga jakaba setumabuza okuzika kwadyuba iyogera ne lwonota teziba mpisa tubula naye kusaidie yange omuntu eyamerepere setagira ddala mbe wano mbagala bannange sereze zichantimayi nandisibye fensi nembateka munkaga twekaza mu bantu wano naye abasajja munjulire ani ayita ku bantu abo natafuna musoko kakati nno bannange nzobuzibu we bwambudde abakazi buli alyawo nenfaanana ye yanjawulo oba okyatenda ebbeere eryezundira mu fensi owakabira naava eno ng'olinnyako neweeripa obuja yasamye otenda ate owendegeye eriiso naawa matuke sayidi n'okyamula ku nsingo akati nno munnange obuzibu bwe bumvudde nnammw abalaleera mutyo mukijja kwatulanga nze senti no bakira mu banka no te uone webika ezikumenye de banga abati nganze zizo zisuzantu te ziwako ndi kubanangi nditwalo kozesuliza ate bwembera papasa nizimbula nziri wangi nekwendina netwebika nenzi watanyulundi kwenakitegera no abakazi yekolodi sagala mpita maaso mpewerako mazegana olaba ne bakabandi nali mbazanyisa matatu bamala kunkubamba oko ne mbatya sikyafuguma mbagala nnyo bannange wesinagamba kintu ekyo teweyibala wiiki eno nandiyitayo ne tukanya abantu babala sente abamu bakoze zipanga nzija kubalanga mwe ezo sente zikyaganye kozi mbagamba banange mwemangu gambye byanzikiza tewiraga mu bantu ino olw'ensonga nga zino nkwegombyeko ebbere fungana yenu mufesi tulagika mu banange bawakisa tewejyayo nange ndi mubimpozi naye ndeka nnina erinnya siyinza kwanjula ttaafu nenjoleka mu banange muke ne mulireyo mutuntu awali banange nendya ku nnyama ensinge sebusa nakola mikisi tutendera nguli kunze mumu kyasinze kyokka mwatubumbuza ntyobagalako kiye kinema mu bantu wano kubanga tekiriwo nnyo gwe nnyinyonyole ntya kati embagala kubateera ateratera mundekete mundebuza kyokka omukazi kyabbeeyi gwe mutukozesa sente zensinga sikyabeyuka bamba nonyezayo mva balansi bwafika mweneziire nguli ebirala nalekera mungu ani yamutuma mbajje ninda lwalikerenja nambakulamu efyuzi nga twawukana bannange naye kati ndi munnammwe mubuulire ne bannammwe ndi basutira kyayimba yeekolera kampeyini wabula muyita maaso ekyo mukigamba nze kyokka nga ne babbammwe bakola mu ngeri emweyo mbalaba gye tubeereeyo ye kambabuuze bamaama kati munaabakyangu eki luwawunga temukyazigama mujja kunkuby enkonge lwaki ye temweyamuke mwenaabira ne kujiiki mukale mwe munteganye gamba magama gendatera bannange kyenjogera munjulire bakubuuza notakyatula kyetwagala kubannaffe naye basajja bannange kyenjogera munjulire bakubuuza notakyanukula kyetwagala kubannaffe abamu tufa figa ennungi abalala tufa sayizi abamu tufa lwa feesi n'agatumbe gonnoku babakuba kikooba kimu tugeze abakazi nze piriyodi singa kufuna emweti nooba nga tokyajulira naye akabaate k'enjawulo kantambuza nkanudde ndi bamperekera omweru wabula kanakkirira ate mukama kyaweesa nindiridde bapinki n'abakulu lwajja bakola nze ninze kiraga maaso abakazi gabeera mandaazi agalika gatundaawo singa mugundo wa sente nga twandiguze mandazi singa bakazi yenguuli n'abasiraamu munjulire singa mulewa mutuntu babulanga ne ddiini endaba omukyalawo tugenda mukama entegeka yakweka kyatatukkiriza ndamu bakyalawo omukazanyi w'omugwe ng'abateze engala ataano ate naye bomala ebbanga oluusi otayo newejjukanya sobukyamba ku bbeere tusabanga kunya butimba sobuwomiwa ebbeere nga buwolomya abaana abanenyata mu kikola mumulanga bwereere baba mulekera nga nze kaawa tewandiyise na ssaawa wasiya thank you. temute mumbuba omwana jumbirwa wasete gobera na nusunkaga mumbalezo paziti sebotobera wa maketi weze zireta yopanzi awajarukuwa wasete katika rombo rombo wanu nebufu nalina sete era lukukotula nuluwa yungo sanyusi na yeshi ziwe sayuchi siliku nujituba mbeta tumaroko vao wanu manyaba walie zangi siku kuruma mungule nangi vila pantegisi yokuwe pale zangi temwe kilira nyavangi umwe basajava nangi iya vako vashara wanu soka yotu kwanilizi wanolaka sirimu ya tuta iya lipulira nyahu soku jipanga kwangiju kwandi funye kushoku raba sirimu ya tuta iya lipulira nyahu soku jipanga kwangiju kwandi kuseku wanafi teri ya kula chindwechu tuwe umeza munguzi kakati mulibabu zawa manji mumbeku abachara wapei mbeyo kutalikeji okuvalu wa sunepe paka kuingira dongo kapati nubanangi timuke yanga banamwe bali kusanga muzikiza miwarangiro kukuta kutekei batu masu ngosonye wadulu kwega na vyotiru kuzisa lero vivyo vivyangi ngezo kwanda zanzi sina pisanchiamu sita kubanaki kulikwezi sika na mbuza linevizi ya ngamba njidimu kamu sajanzi uwasi kwa karambaku ngamaga magomundi singa wakati sisente singa ni mugagano ade vifikirono kubagamba tonye muli atena kali ya magwa kika gama nyenjusa kuti imbe kubinduno tulize singa nurundi atena kali ya magwa kika gama nyenjusa kuti imbe kubinduno tulize singa nurundi mwira baa